and have shown their affection and trust by giving and receiving of a ring and by joining hands, I pronounce that they are husband and wife. Therefore, what God has joined together, let no man put asunder. Brother Bonacci, you can salute your bride.
Yeah, I got a letter from my wife, man. And I just want to say how I feel, man.
Dedication to Joanne.
Yeah. Jinsi baba alivyosema, nikimpata mke ni mtunzi. Natilia manani, badae nisije nijute. Si kawaida unavyonifanya mie nihisi. Such a wonderful feeling, kufeel kila alfajiri. Unavyoamka kando yangu, baby, kwa kweli nahisi mapenzi. Aswe nakuweka mbali na mafisi, wasije wakajua zile zetu siri. Mmoja ni mmoja, akae na mmoja, na mimi nimechagua tu nikae na wewe. Sitotaka penzi meja na vioja, ya kale yamepita, tusikuze vidonda. Zawadi niwe, asante Mola. Zawadi no no, my love, zawadi no no. Mpenzi wangu, zawadi no no, nakupenda sana, nashukuru sana. Zawadi no no, my love, zawadi no no. Mpenzi wangu, zawadi no no, nashukuru sana. Nifunze vile unavyotaka mimi niwe. Nifunze vile unavyotaka mimi nawe tuwe, yeah. Mpenzi wewe ndiwe, wapenzi ni mimi na wewe. Hakuna naye kushinda wewe, mama moja happy. Na nikikuona usoni, natabasamu hali moyoni. Penzi lako usoni, halina kasoro hali moyoni. Uso wako sawa na moyo wako, useme mali na mpenzi wako. Wewe wangu na mimi wako, oh, 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 oh. Zawadi no no, my love, zawadi no no. Mpenzi wangu, zawadi no no, nashukuru sana, nashukuru sana. Zawadi no no, my love, zawadi no no. Mpenzi wangu we, zawadi no no, nashukuru sana. Jinsi baba alivyosema, nikimpata mke ni mtunzi. Natilia maanani, baadaye nisije nijute. Si kawaida unavyonifanya mie nihisi. Such a wonderful feeling, kufeel kila alfajiri. Zawadi no no, my love, zawadi no no. Mpenzi wangu, zawadi no no, nashukuru sana, nashukuru sana. Zawadi no no, my love, zawadi no no. Mpenzi wangu, zawadi no no, nashukuru sana. So let's